Rise above Neptune.
Sash.
Westside Music Blog. .net.
I'm a lad. Yeah. Yeah. Escape these elitiazian. Sash. Sash. Bye. Young key there. Let's get it. Why is it? That is a niftoka kuku vata fan kufu man. So once a few and a lily lato ni life man. You cute ni kutuali tono lo mwala van. Zazi ugali sifele ni kosho kwa lava. Ni machito kuye 1-2 minutes ukadisa. Uyo munde upalisa. You just look into my eyes ni shwazivan kabisa. When I bomb not is with so you really much cute. When I will cholo cholo. They met ki when I am a little tolo. Ufita ki mamenyo ni lizati loli loli. Anisa loli when I
Mwani kuna kela my baby. Na hapo ni wena kichwani. Mia ni love only for your love. Kuswa ni kutia mamula. Baby ni sutelele kiwe. Na ye ni wona malitoni. Kana ukatio ni wonani. Pilu ya kai mamali. Oh no time. Baby no time. Kele hani wona. Kiwena ye ni wona. You make me feel fine. You are my special woman. Ani nzini wena ni mufumi. Kosi ya wena anikoni. Oh my baby you my fire. Hey, my baby you my desire. Mwani
kumatela my baby. Na hapo ni wena kichwani. Mi ani love only for your love. Kuswa ni kutia mamula. Baby ni sutelele kiwe. Na ye ni wona maliton. Kana ukatio ni wona lili. Pilu ya kai mamali. Oh no time. Baby no time.
Baby upangile piru mwonsi. Baziba kuli mwende unipulu mwonsi. Yemi yoko ya nilila kiatabo. You genuine ni kulatenge ni sinasabo. Likutewa uyo mami kiti umaloki. Yakali umasesi monkey. I'm just imagining the zukazuwa next day. Yeah, na natangongo ulibeti. Where you make my days and night. Kwa tisuba na nyenyezi. Dola mi for a thing oni late moni nezi. Songo teaye ni swalete katea leng. Zambala toku wena ni hati katea
my baby. Na hapo ni wena kichwani. Mi ani love only for your love. Kuswa ni kutia mamula. Baby ni sutelele kiwe. Na ye ni wona maliton. Kana ukatio ni wona lili. Pilu ya kai mamali. Oh no time. Baby no time. No time.
Cause I'm a lad, yeah. Skate bees, ele dads, yeah. Sash, sash, I buy. Young key, like D, yeah. What's the nang? It doesn't feel as a seal, yeah. Barry man, not shy. Squish beats, not shy.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.